sawirki toman iyo onay todoba dadka gidiyoon iyo reer bani israa'iil markii uu sii adhimaday ba'dishay yaa eebahey ankooy markaas yaa way ka ari isin dadka weylinka waree falastiiniyiinta inay igaabtaan eebahayna way hogaamiye isinka weeli isin dhahdiin inay ishogaamisaan laakiin hogaamiye aan isin sii yaabo way la arahay samson ruuxii eebahey yaa la jir ninkaas nin aad aan weyn yaana ahay quwaddiisna reer bani israa'iil way ka guulaysaday dadka falastiin way isticmaali jiri weli eebahey siiyiba eebahayna aabudi jiri salaadana dukadi jiri samson way jeclahay naag falastiiniin ah naagtana aabaheed yahan doonti markaasyaa way ka ari an inii guursada yaa fadaaye iikoo anka jiraan gurigood dhatiyood yaa libaah ha weerari lanka la araw samsonna lan aad aan weyn oo hoog badan yaa ahaay wayna dili libaahii markaas yaa laki dari naagtii falastiinta wayna guursadi samsonna way dhahay 30 falastiiniin ah lan ka quud weyn